Siama ngama panoi sikovi wati Bafala waliti wanongoma Wasi sinzi satini Musalu wa makutani Sinzi sasiyeti wanongoma Sasi hale msala zwei Amigo la wasi mazenge Bafala waliti tunasavuta Wasi sinzi satini